Omubaka wa presidenti mu kibuga Masaka Ahmed Washachi awanja gideba na Masaka betanire ente zigenderedde okubajja mu bwavu. Omusasi wa Federico Kijuko katuwe bisingawo.
RCC Washachi agamba buchange nteekateeka ya PDM ejja emyaka gy'ebyensimbi egiwerera ddala esatu e Masaka bannamasaka bagiganyiddwamu nnyo.
Abantu abakafuna PDM bali 7-8 era n'abantu bavudde ku levo emu okutuuka ku levo ey'okubiri. Essente ezo za financials ya 3 ne wenjogerera wano famili half year disbursement yamaze dda okutuuka akawumbi ate nako kalamba ne miliyoni 2.5. So namu abadde temunnafuna mulabe nti mugendeeri ab'emiruka gyaffe nabwe mufune ssente.
Nakandi Rose okuva ku kyalo Kasanje, Namudu Alice okuva ku kyalo Lufumba ne Suna Lawrence n'abalala bagambye bukyanga buli omu aweebwa akadde akadde mu nteekateeka eno, bongedde ne ku nnyingiza y'amaka gaabwe.
Banga amaanyi ago ge nnafuna gannyamba nnyo okulaba nti yagguku nkoko 10 kati ndeeta enkoko 3 ate yaleetanga mu mwaka emirundi 2 kati ku luutu eno ndeeta enkoko emirundi guno gwafuna.
Nalina ekiyumba kiri nensobola okutunda obubizzi obwalimu obuganda nengulayo embizzi zino zimaleeto sawa zino zinyina ama ntunda embizzi zino nezituluma kiyambako kufulufizi w'abaana nange kenyini okwebeezaawo.
Bwe nazijjayo bwenti ne ndeeta ebijimusa, bwe naleeta ebijimusa lwi mutuufu ekyamazima nga bawe mumanyi nakungulanga donze ensawo zaalinga musanvu kati nkungulira ddala ekintu nga kiwera.
Banera baliko n'amagezi ge bawadde bannaabwe.
Abantu abafuna ssente za PDM mbakubiriza okuzikozesa obulungi obutaziya bafune projects ze batandikawo kuba ssente ezo zirabanga entono naye ziyana zisobola okuggyawo oli ne zikutuusa awalala.
Abatannagyenyigiramu mbadde mbagamba kyamazima nze kati bavaawa ne bavaawa ne bavaawa ne bajja ne bannambula naye lwa ssente za PDM.
Ku lwa89.2 CBS Emmandu so radio yabavuka ab'omulembe omutebi. Nze Derek Kijuko eno mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka.